Afungura kumugaragara inama y'umushyikirano ku nshuro ya 16 umukuru w'u Rwanda Paul Kagame yavuze ko muri rusange u Rwanda rumaze kugera kuri byinshi kandi biramba. Yavuze ko mu mibanire n'ibihugu by'amahanga u Rwanda rwarushijeho gufungura amarembo mu migenderanire. Icyakora ku mugabane w'Afurika by'umwihariko mu karere u Rwanda ruherereyemo ho haracyari ikibazo kuko imigenderanire ngo isa n'idashoboka. Perezida Kagame arasanga ari ikibazo kuko ukwihuza kw'akarere kutabaho imigenderanire idashoboka.
Ntabwo bavuga kubana, guhahirana iyo muhuriyeho ngo nibirangira aho umunyarwanda agiye bamuhige kubera ko ari umunyarwanda. Ntabwo ari byo, ntabwo ari imibanire myiza, kandi n'ababikora birirwa bigisha regional integration, bayifitemo ubumenyi baranayigisha, ariko iyo bigeze mu bikorwa bikaba ibindi.
Perezida Kagame ati ntabavuga guhahirana no kugenderana, uje iwawe umufata ukamufunga.
Ntabwo bavuga ngo duhahirane tugendererane nibwo buryo bwa integration, ariko uje iwawe umutera ikibazo. Abantu bazahahirana bate se batagenderana? Abantu bahahirana bate uwambutse umupaka afatwa agafunga cyangwa akazimira ntibamenye aho yarinjiye?
Uko Perezida Kagame yumvikana ntashita abaturanyi b'u Rwanda atatomboye ni ikibazo gikomeye. Avuga ko barimo abirirwa bigisha ukwihuza kw'akarere, nyamara ibyo bavuga bihabanye n'ibyo bemera.
Muri regional integration uko bamwe bayumva igomba kuba ibabereye bikagarukiraho. Regional integration abayivuga afite icyo bayishakamo, ariko ntibifuze ko kigera ku bandi, bakwiye kuba bafatanyije muri iyo regional integration. Ntabwo byakunda, ariko ibyo ni uguhozaho ibiganiro, ni uguhozaho buri umwe kwereka undi akavuga ati ariko ibyo uvuga n'ibyo ukora ntabwo bihuye. Twese tugomba kuba tuvuga rumwe, tugomba kuba tunakora bimwe.
Perezida Kagame agakomeza avuga ko u Rwanda rutazarambirwa guhozaho uburyo bw'ibiganiro bigamije gukemura ibibazo.
Ntabwo tuzarambirwa rero guhora tubwira ari abaturanyi cyane cyane, ubu ikibazo ni uko biri no mu baturanyi kurusha mu batatwegereye. Tuzakomeza gushaka ko twakorana rero n'abo bigisha regional integration, ariko ntibayishyire mu bikorwa. Turifuza ko twafatanya kuyishyira mu bikorwa.
Mu ijambo rye Perezida Kagame w'u Rwanda yasabye Abanyarwanda muri rusange gukorana ubwabo bagamije kugeza igihugu ku iterambere, maze avuga ko abashaka guteza ibibazo u Rwanda ariwe bishobora kuzagiraho ingaruka.
Mbibutse inshingano nini dufite zo kubaka igihugu cyacu, zo kugikomeza, zo kugishyira hamwe, inshingano zo gukorana n'abo duturanye mu karere niyo bakubera imbogamizi wo gukomeza ugerageza. Dukomeze tugerageze, ntabwo iyo ukomeje ukagerageza ku muturanyi mubi ugakomeza kubera mubi, amaherezo niyo bigaruka, ntabwo ari wowe wagerageje.
Iri jambo rya Perezida Kagame rikomoza ku mibanire mibi itifashe neza hagati y'u Rwanda n'abaturanyi, rije mu gihe imibanire y'u Rwanda n'Uburundi icumbagira. Byatangiye cyane mu 2015 ubwo bamwe mu Barundi bamaganaga indi manda ya Perezida Pierre Nkurunziza. Mu 2016 Uburundi bwahisemo guhagarika ubucuruzi bwagiranaga n'u Rwanda, ku buryo muri uwo mwaka nyine u Rwanda rwatangazaga ko ibicuruzwa rwoherezaga mu Burundi byari bimaze kugabanukaho 40% hagati ya 2014-2015. Uburundi bushinja u Rwanda kuba nyirabayazana y'umutekano muke muri icyo gihugu. Ni birego u Rwanda rwamaganira kure. Ku Rwanda na Uganda naho icyuka ni kibi kuko u Rwanda narwo rushinje Uganda gucumbikira abashobora guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Uganda nayo ariko ikavuga ko hari Abanyarwanda baba ku butaka bwayo bakunze guhungabanya umutekano. Mu minsi ishize hakunze kumvikana bamwe mu Banyarwanda batabwaga muri yombi muri Uganda bakekwaho ibikorwa byo guhungabanya umutekano. Kuri rubanda rugufi ariko birarushaho kuba bibi. Aba baturage nabo mu karere ka Burera mu majyaruguru y'u Rwanda ku mupaka w'u Rwanda na Uganda bakeshaga amaramuko muri Uganda.
None ko mvite y'abantu nacikayo, turifuza yuko byaba nk'uko hambere byabaga bisanzwe, tukagenderana nk'uko twagenderanaga. Abenshi harimo abatagira ikintu bagira, ariko bakaba bafashwaga no kugenda bakajya gutera ikiraka, ariko bitaga ngo ni uguhinduka, yaba nta faranga afite akagenda nangwa buze nico kurarira akagenda bakamuhereza kutwo kurya nangwa bakamuha amafaranga kaza akagura nk'ikiro kibizuga
none ubu byarahagaze rero
ubwo byarahagaze bamwe n'ibari ubwo
kankubwiye nk'abana bacu bacu bamwe ruko nabwo nta butaka dufite ariko bajaga gupfakazayo akaza akazanye nk'amagana abiri akababonye mpako karimo akababonye miliyoni kandi ugasanga ni umubosi ugusaba ahantu ho ntotwahombeye
Inama y'igihugu y'umushyikirano ibigamije kurebera hamwe muri rusange k'ubuzima bw'igihugu bwifashe iteganywa n'itegeko hirizwamo abanyarwanda baba imbere mu gihugu n'abari mu mahanga ndetse n'inshuti z'u Rwanda kuri inshuro ubutegetsi buratangaza ko imyanzuro 9 y'inama iheruka imaze gushyirwa mu bikorwa hejuru ya 80% ahubwo ubusa ijwi rya Amerika I Kigali